ndaname uyabomba
sho
ekubongo tane bomboko lo
ay man ay man ay man ay man
ndaname yabuyabomba yekubongo tane bomboko
ngelo kokutholayo ngoba khona ongenakho impela lokho nakho khona ongenakho impela kubonga okuncane bese kubonga okukhulu ngoba kungenzeka kube kuncane emehle nakho kanti komunye kukhulu ngisho nokulala udlile lokuyisibusisa esifuku ngoba kusuke kuqhamuka phezulu kuNkulunkulu ubobe ngisho nomsefulu ngoba uqhamuka komkhulu ungalenzi iphutha lokuthulize engikushona futhi bayazishona komister Vishon ukubonga kuyisibusisa indlela esikhuliswe ngayo izolo umntanami ubonga okuncane okutholayo noma okukhulu ungakakutholi umntanami emhlabeni kuyabongwa ngoba uma ngakulahlekela lokho okuncane onakho ngeke ungakusoli umntanami ubonga okuncane okutholayo ngoba kungenzeka ukuthi izolibona lokho okukhululekele kanti nabaphumelelayo eduze kwakho izandla ubashayele nawe ubonga okuncane ukuze nawe uphumelele wemntanami emhlabeni kuyabongwa ubonga lapho ukhona ubonge la ufisa ukuya khona ubonga namanzi akhona nangakabi khona empeleni wemntanami emhlabeni kuyabongwa.